You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Laba wasiir oo ka tirsan wasiirada ugu caansan dawladda federaalka ayaa baarlamaanka ka fariisanaya marka doorashada la gaaro, taasoo aad u sii wiiqaysa tirada golaha wasiirada ee dawladda Morrison. Wasiirka saadka gaashaandhigga Steve Jobo ayaa ugu horreyntii xaqiijiyey inuu tagayo, isagoo sheegay inuu door bidayo inuu jagada wasiirnimadana iska casilo isla markiiba.
I'm taking the decision not to recontest because it's the right thing for me, for our family, and because I've never wanted to be a time server. I've always believed politics is a means, not an end.
Waxaan u qaatay go'aankan ah inaana u tartamin baarlamaanka mar kale sababtoo ah waa waqti aniga iyo qoyskaygaba ku habboon, sababtoo ah weligay ma aanan doonayn inaan iska sii joogo. Weligay waxaan aaminsanaa in siyaasaddu tahay wax la qabto ee aysan ahayn in dan lagu gaaro. Waxna waan soo qabtay, waxaana sharaf weyn ii ahayd inaan helay fursad aan wax ku qaban karay markaasi. Waana taastaan maanta go'aanka u gaaray. Linda Reynolds oo ah senatarad laga soo doorto West Australia ayaa lagu bedelay Mr. Jobo, saasna ku noqotay wasiiradda saadka gaashaandhigga. Senatarad Reynolds ayaa sheegtay inay khibrad badan ku biirinayso jagadan loo dhiibay.
And having worked, not only served in the Australian Army for nearly 30 years, but also having worked...
Ma aha oo keliya inaan u soo shaqeeyay ciidanka qalabka sida ee waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay saadka ciidanka sanado badan. Waxaan ogahay sida dadka ka shaqeeya saadka iyo ciidamadu ay yihiin dad hawlkara oo waddanka oo dhan u shaqeeya. Mr. Jobo ayaa rajaynaya in haweenu ay ku beddesho kursigii laga soo dooran jiray oo ku yaala Gold Coast ee gobolka Queensland.
The time's come for me to pass the baton on to someone to put themselves forward on behalf of the Liberal National Party to be the next member for Moncrief. That person, whoever it may be, will be a decision for the party membership and
believe. Waxaa la gaaray waqtigii qoriga loo sii dhiibi lahaa qofkii u diyaar ah inuu matalo xisbiga National Liberalka oo noqonaya xildhibaanka Moncrief. Qofkii uu noqonayana waxay u taalaa xubnaha xisbiga, waxaana qofkaas u rajaynaya nasiib wacan. Dabcan anugu waxaan jeclaan lahaa in xubintaas haween ay noqoto, laakiin xubnaha baarlamaanka ayay u taalaa go'aankooda. Kadibna waxaa ku dhawaaqay inuu baarlamaanka ka tegayo wasiirka gaashaandhigga Christopher Pyne, oo xaqiijiyey inuu tegayo kadib 26 sano oo uu xildhibaan soo ahaa. Wuxuu sheegay inuu arrintan ka fakarayay laga soo bilaabo bishii Janaayo, aysana ahayn buu yiri go'aan uu si sahlan u gaaray.
You have to know when to go, and it's nice to go when people are asking you to stay rather than when they're trying to sort of plot to remove you.
Waa inaad ogtahay marka waqtigaaga la soo gaaro. Waa wax fiican inaad baxdo waqti dadku ku leeyihiin sii joog intii aad bixi lahayd iyadoo la rabo in lagu tuuro. Xildhibaankan oo laga soo doorto South Australia ayaa sheegay in cidda isaga beddelaysa lagu xusho kartidooda iyo aqoontooda. Wariyaasha ayaa weydiiyey Mr. Pyne in James Stevens oo hore u ahaa madaxii shaqaalaha ee premierkii hore ee gobolka South Australia inuu buuxinayo shuruudahaas oo uu yahay qof karti iyo aqoon u leh oo jagadan qaban kara.
James Stevens is a very fine individual. He's one of a handful of people who were the brains behind our South.
James Stevens waa shaqsi fiican, wuxuu ka mid ahaa tiro dad ah oo ahaa maskaxdii ka dambeysay guushii doorashadii South Australia Maarsadii la soo dhaafay, wuxuuna buuxiyey dhammaan shuruudahaas oo waa qof karti u leh shaqadaasi. Ra'iisul wasaaraha ayaa horey u lumiyey wasiirada kala ah Kelly O'Dwyer, Michael Keenan iyo Nigel Scallion oo dhammaantood baarlamaanka iska casilaya marka doorashada bisha May la gaaro. Wasiiradii arrimaha dibadda Julia Bishop ayaa iyaduna hore u diiday inay ka mid noqoto golaha wasiirada Scott Morrison, laftigeeduna ka fariisanayso siyaasadda. Is-casilaadahan ayaa loo arkaa inay dharbaaxo ku yihiin dowladda Morrison, iyadoo ay jiraan aragti guud oo ay qabaan madaxda sare oo ah in dowladda lagaga adkaanayo doorashada soo socota, fursadda ay ku soo noqotana ay yar tahay. Mr. Morrison ayaa sheegay inuusan ka walaacsanayn in laga kala yaaco.
The election is about what we're going to do and what we've done. You know, the personalities will change from time to time. But it's what you're doing that matters and what you're going to do.
Doorashada waxaa looga hadlayaa wixii aanu soo qabanay iyo waxa aanu qaban doono. Shakhsiyaadku waa isbedelaan, laakiin waxa aanu qabanayno ayaa muhiim ah. Waxa aanu qaban doono ayaa sidoo kale muhiim ah. Mr. Pine ayaa sheegay inuu mar walba ka fariisan lahaa siyaasadda ee uusan go'aankiisu ku xirnayn rajada dawladda ee doorashada.
Whether we win the election in May or whether we lose the election in May, I would have been making exactly the same decision.
Hadaan ku guuleysano doorashada May iyo hadaan ku guul darreysanaba waxba kama bedeleen go'aankayga. Ma aan u tagayo maadaama aan ka walaacsanahay inaan mucaarad noqonayno. Waan tagayaa sababtoo ah 26 sano waa igu filan tahay. Jason Flinsky oo ah xildhibaan liberaal ayaa ABC-da u sheegay in nolosha baarlamaanku aysan sahlanayn.
It's a lot of time away from friends and family. It is a public service and
waqti badan ayaad qoyskaaga iyo saaxiibadaada ka maqnaanaysaa. Waana adeeg dadweyne, waana inaad diyaar u tahay inaad bulshada u adeegto, ayuu yiri. Deb O'Neill oo ah xildhibaanad Labour ayaa ABC-da u sheegtay in is-casilaadahan ay astaan u tahay sida dowladdanu ay u kala daadanayso.
These are senior leaders of the current government who cannot stand the toxic culture that is their government. They have broken one another within this government.
Dadkaasi waa madaxdii ugu sarreysay dowladdan oo u adkaysan waayay dhaqanka sumaysan. Waxay lumiyeen hawshii ay u hayeen shacabka. Iyaga unba is haysta. Waqti hore ayay joojiyeen inay dalka ka taliyaan. Matthias Cormann ayaan sidaan u fahansanahay ku haraya golaha wasiirada, ayay tiri. Penny Wong oo senatorad Labour ayaa taas ku raacday.
I think the division and disunity has left this government crippled. And we see this in the stampede.
Waxay ila tahay in kala qaybsanaanta iyo midnimo la'aantu ay dowladan curyaamisay. Waxaanu aragnaa in iridaha la isku dilayo sidii looga bixi lahaa.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.